can make you give up something that God is going to use to bless you. Be careful that you do not allow fear to rob you
very
of
good,
God's
very
gifts.
Good. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero.
Come on.
Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Amafuna kundi wonongera mbiri, kundi paka mbola ine mwai pempero. Zomwe sina pange, akuti ndina panga, magae ndi makape bola pempero. Kundishe peta mpamfu, don't atangati ine mwai pempero. Amafuna kundi choteta nchito, sindi mwai wala jeile muma pempero. Ndashoka pa zero ine, kufika panopo ndi mpamfu ya pempero. Ndagwira maganyu ine, kuchezela magobo matulo no pempero. Mubwerete ya mpande ya ngapo, ndikufuna hambiri zedi mapempero. Lero ndila zikomo, ndangobwera, kuzachesa nanu no pempolero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Ndakwada kumenya zimapi, kumuchokoza chacha mupempero. Ntala hinapita, maste ni kulibe, musindi kumbuga mumapempero. Mucha kundima na mane, koma chonde, musamandi mane, mapempero. Mucha kundinyo sahane, koma musa na gone, chonde, mapempero. Zizienda kunchito, zizienda munyimbo, zonse zikufuna pempero. Kutana ndinjala, tenda nsanje, zikufunika mapempero. Tiikepo pempero, tonse tipange chitipa tusanje. Tiswe mapempero, kutiketo yuti ya pese ule melero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Mapi mapi, mapi mapi, mapempero. Kukala waku Malawi sizo preka. Ndikufunika mapempero, kumapanga zituko maosa teka. Zikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero, mapempero, mapempero. Ndikufunika mapempero.
Thank you for hating me. Thank you for leaving me. Thank you for rejecting me. Thank you for disappointing me. Thank you for shutting the door and telling me you can't stay here. You're not welcome here. Thank you.